dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu. Kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu. Kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia. Vigeugeu wananigeukia. Namwamini daktari sana amponye rafiki yangu, anamweka kwenye life support machine, kumbe aliaga ni pesa na kusanya. Mama mzito anamwamini mkunga, mzalishie mtoto baada miezi tisa. Mkunga anamgeukia, mtoto anamgeuzia. Nikihaso juu chini ili nivuke boda, wananigeukia. 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 Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia. Vigeugeu wananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia. Vigeugeu wananigeukia. Mwanasiasa aliniomba kura, akiniahidi yote atatimiza. Baada miaka tano anarudi na kitambi bila kutimiza. Nina pasta kajirani yangu, nilimwamini kufa na kupona. Nikitoka kwangu na yanaingia kusali na bibi yangu. Nikihaso juu chini ili nivuke boda, wananigeukia. 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 Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia. Vigeugeu wananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, nani wananigeukia. Vigeugeu wananigeukia. Dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu. Kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu. Kwani ninapomwamini kila binadamu mwishowe ananigeukia. Bibi yangu kigeugeu.